kayini abantu bagasimbura abandi ubuzima tubamo buratugora dushakisha iby'isi simfite icyo nakora ngo mpindure ahahise hanyewe tono batumo kandi nawe nuko I'm sure presence mine bityo ubuzima ni buto igihe cyo kwishima ni iki Twenda uhamagara inshuti n'abajama bawe